waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Iyadoo ay sii kordhayso baahida loo qabo inaannu maareyno qarashka maciishada nooga baxa, ayaa waxaa kordhaya dadka deymaha qofeed ama waxa loo yaqaano personal loanska qaadanaya. Hase yeeshee, ka hor inta aadan gelin heshiis deymeed, waxaa jira dhowr qodob oo ay tahay inaad si fiican uga fiirsato. Deynta shaqsiyadeed ama personal loanka waxay kuu ogolaanaysaa inaad deymato lacag oo aad dib u bixiso, dulsaarna la saaro waqtiga aad ku bixinaysana ay cayiman tahay. Dadka intooda badan waxay caadiyan u qaataan deymaha shaqsiyadeed inay ku dabaraan arrimo gaara, sida Andrew Dadswell oo ATSI ka tirsan uu sharaxayo. ATSI waa hay-adda dusha ka maamusha hay-adaha maaliyadda ee dalkan Australia.
You might be planning a holiday. You might have a wedding coming up and think, oh, this is going to cost a lot of money. Also, we see it for home rent.
Waxaa dhici karta inaad qorsheynayso inaad fasax aado, ama aroos uu kugu soo dhow yahay oo aad istiraahdo lacag badan ayaa ku baxaysa, ama lacag aad rabto inaad guriga ku dayactirato ama gaari ku gadato. Faa'iidada runta ee deymaha gaarka ay leeyihiin waa inaad bixinteeda waqti loo kala qaybiyo xoogaa xoogaana aad u bixiso, taasina ay kaa caawiso inaad maarayso miisaaniyadaada. Dhibkeeduse waa inaad qarash dheeraada la saarayo iyo dabcan dulsaarka. Dad badan oo Australiana ayaa deymo badan qaba kadib deymo qofeed oo ay qaateen. Caadiyan lacagaha dadku deyntaan waxay u dhexeeyaan 2 ilaa 100 kun oo dollar. Inta badanna deymahaas waxaa lagu dhameeyaa inta u dhexaysa 2 ilaa 7 sano. Qof kasta iskama qaadan karo oo xaq uma leh deymo qofeedkaasi, maadaama ay deyn bixiyaashu qiimeeyaan qofka deynta qaadanaya iyo daruufihiisa. Waxaana intaa dheer in deyn bixiye kasta uu leeyahay shuruudo isaga u gaara oo uu ku xiro dadka uu deynta siinayo. Waa kan mar kale Andrew Dadswell.
Generally speaking, you need to be over the age of 18 and you need to be an Australian citizen or a...
Gudahaan marka loo hadlayo, waa inaad 18 sano ka weyn tahay, waa inaad muwaadin Australian tahay ama deganaansho joogta leedahay. Waxaa jira daruufo keeni kara in qofka viiso ku meel gaara dalka ku jooga la siiyo deyn qofeed, laakiin shuruudo dheeraada ayaa lagu xirayaa. Deyn bixiyuhu wuxuu ku weydiinayaa taariikhdaada maaliyadeed, shaqo noocee ayaad haysataa, waa inaad caddaysid haybtaada ama qofka aad tahay oo aqoonsiyo markaasi aad tustid. Waxay kaloo ku weydiinayaan deymaha aad hore u qabtay ama hantida aad leedahay, tusaale ahaan ma leedahay credit card. Waxaa xasuusin mudan in deyn bixiyuhu eegaya oo keliya taariikhda deyn qaadasho ee dalkan Australia. Waxay isticmaalaan waxa loo yaqaano credit score ama buundooyinka deyn qaadashada si ay u ogaadaan inaad deynta iska bixin karto yeen kale. Ka soo qaad credit scorekaas inuu yahay sawir guud oo bixinaya taariikhdaada deyn qaadasho. Amy Bradney George waa qabiirad arrimaha maaliyadda oo ka tirsan shirkadda Finder, waxayna sharaxaysaa fikradda ka dambaysa qiimeynta qofka lagu sameynayo.
Your credit score is a number. It's generally between 0 and 1,000. And it gives lenders a benchmark for...
Buundooyinkaaga deyntu waa tiro. Caadiyan waxay tiradaas u dhaxaysaa 1 ilaa 1,000. Waxayna siinaysaa deynbixiyaha halbeeg uu ku cabirayo awoodda aad u leedahay inaad deyntaasi si mas-uuliyad ku jirto u maarayn karta yeen kale. Waxay eegayaan dhibcaha deyn qaadasho si ay u go'aamiyaan dulsaarka ay saarayaan deynta aad qaadanayso. Marka haddii dhibcahaagu ay aad u hooseeyaan, macnaheedu waa in deyn bixiyuhu khatar badan qaadanayo, sidaas darteed dulsaar badan ayuu deyntaada saarayaa. Buundada deyn qaadasho ama credit scoreka waxaa saameyn kara haddii aad hore ula daahday ama aad bixin weyday deymo hore aad u qaadatay ama credit card lacaga lagugu lahaa. Inkasta oo ay dhici karto in qofku isku dayo inuu deyn bixiyaal kala duwan hal mar deymo ka codsado, taasi runtii waxay yarayn kartaa buundooyinkaaga deyn qaadasho, maadaama loo arki karo in qalalaase dhaqaale uu ku haysto. Ka hor inta aadan codsan deyn, baar oo wax ka ogow deyn bixiyaha. sida dulsaarka deymaha uu bixiyo qarashaadka kale ee la socda deymahaasi sida uu ku talinayo Andrew Dadswell. Sidoo kale si fiican uga fiirsa ayaa la leeyahay shuruudaha heshiiska deymeed ee aad galayso.
For example, if you want to borrow $5,000 over 5 years, that'll typically cost you about
Tusaale ahaan, haddii aad doonayso inaad $5,000 deymato oo aad ku bixiso 5 sano, caadiyan waxaad 5 sano bixinaysaa $6,800. Laakiin haddii isla 5,000 aad ku bixiso 2 sano gudahood, waxaa kuu baaqanayso $1,000 oo dulsaar iyo qarashaad kale ahaa. Marka waa inaad ka fiirsato inaad waqtiga dheerayso si lacagta bilshiiba aad bixinaysid ay u yaraato iyo inaad waqti gaaban iskaga bixiso. Waxaa kaa caawin kara websiteka Money Smarty oo leh meel aad ku xisaabin karto inta aad bixinayso hadba waqtiga aad doorato adoo gelinaya dulsaarka deyntu inta ay tahay iyo waqtiga loo qabtay. Hay-adaha maaliyadda sida bangiyada waaweyn iyo kuwa dadweynuhu leeyihiin ayaa bixiyo deymo qofeed oo hadba lagu jaangoynayo baahidaada. Paul Farmer wuxuu ka tirsan yahay deynbixiyaha Heritage and People's Choice.
These financial institutions generally will offer more competitive interest rates. Banks and mutuals are bound by responsible lending regulations.
Hay-adahan maaliyadeed caadiyan waxay bixiyaan deymo leh dulsaar la tartami kara hay-adaha kale. Bangiyada waaweyn iyo kuwa bulshadu leeyihiin waxaa xira oo ay ku qasban yihiin inay raacaan shuruucda waajibaadka deyn bixinta oo lagu xaqiijinayo in qofka deynta qaadanaya uu yahay qof deynta iska bixin kara. Waxaa sidoo kale jira deyn bixiyaal aan bangiyo ahayn oo iyaguna bixiya deyn qofeed. Inta badan shuruudahoodu waa ay ka qafiifsan yihiin kuwa bangiyada, laakiin waa inaad filato in dulsaarkoodu uu ka badan yahay ama ka sarreeyo iyo weliba qarashaadka kale ee ay markaasi ka qaadayaan. Waxaa jira 2 nooc oo deymo qofeed ah oo ay tahay inaad ogaato: mid sugan iyo mid aan sugnayn. Deynta sugan ama secured loan waxaa loo isticmaalaa in lagu iibsado shay hanti weyna sida gaari. Waa kan mar kale Paul Farmer.
Secured personal loans is where the lender will take security over the asset, and the asset is what you're purchasing with the funds.
Secured personal loans ama deyn qofeed sugan waa midda deyn bixiyuhu uu hantida raamad ahaan u haysto oo matalan uu warqadda gaariga isagu haysto inta aad ka bixinayso lacagto dhan. Sababtuna waa in deyn bixiyuhu yareynayo khatarta ka dhalan karta haddii qofka deynta uu bixin waayo. Dulsaarka deymaha sugan way kala duwan yihiin iyadoo hadba ku xiran hadba da'da hantida. Maadaama uu deynbixiyuhu warqaddii hantida rahmad ahaan uu u haysto, wuu kaa soo ceshan karaa haddii aad deynta bixin weydo. Deymaha sugan inta badan waxay leeyihiin dulsaar go'an oo aan isbedbedelayn, waxaase lagaa codsan karaa inaad caymis geliso deynta. Nooca kale ee deyn qofeedku waa midda aan sugnayn ama unsecured loan. Waxay deynta noocan oo kalaa ku ogolaanaysaa inaad lacagta u isticmaali karto ujeedo kasta oo aad adigu doonayso. Waa kan mar kale Mr. Farmer.
For an unsecured personal loan, you will not need to provide an asset as a security, but the interest
deyn qofeedka aan sugnayn uma baahnid inaad hanti rahmad ahaan u dhigto, laakiin caadiyan dulsaarka deymahan waa mid aad u sarreeya. Sidoo kalena deymaha noocaana deyn bixiyuhu wuxuu xadidaa inta ama cadadda qofku uu deyman karo oo inta badan waxay u dhexeeyaan 2 ilaa $20,000 oo dollar. Haddii aad ku kalsoon tahay inaad buuxin karto dhammaan shuruudaha aadna maarayn karto deynta, waxaad caadiyan ka dalban kartaa deyn bixiyaha aad rabto online adoo dokumentiyada lagaa rabana ugu diraya onlineka. Hase yeeshee, waa iska caadi in codsiga deynta la diido, sida ay sheegtay Miss Bradney George.
When they're assessing your application, if they feel that your income isn't enough to cover repayments, they could reject your application.
Marka ay qiimeynayaan arjigaaga, haddii ay dareemaan in dakhliga ku soo gala uusan ku filnayn inaad deynta isaga bixiso, way diidayaan arjigaaga. Tan kale oo sidoo kale dakhligaaga raacsan waa haddii shaqada aad haysato aysan ahayn mid la isku halayn karo. ama xataa haddii shaqada aadan waqti dheer joogin. Arrimahaas oo dhan ayay arjigaaga ku eegayaan, ayay tiri. Haddii aad waqtigii lagaa rabay daynta ku bixin weydo, caadiyan qarashaad dheeraada ayaa ku fuulaya. Haddii aad gasho xaalad adag, waa laga maarmaan inaad dayn bixiyaha kala xaajooto xaaladda adag ee ku soo wajahday. Waxaa dhici karta in shuruudaha daynta wax laga bedelo. Andrew Dadswell oo ka tirsan websiteka Money Smart ayaa ku dhiirigelinaya qof kasta oo dhibaato maaliyadeed ku jira inuu la xiriiro la taliye maaliyadeed ama waxa loo yaqaano financial counselor.
Financial counselors are free and you can access them via the National Debt Helpline on 1800 007.
La taliyayaasha maaliyaddu waa lacag la'aan oo lacag ka qaadanmayaan. Waxaadna ka heli kartaa lambarka National Debt Helpline oo ah 1800 007 007. Haddii aadan af Ingiliis ku hadli karina ama uu yahay afkaaga labaad, waxaad isticmaali kartaa hay-adda turjubaanada oo dowladda laftigeedu ay maalgeliso, waxayna kuula hadlayaan hay-addan National Debt Hotline-ka ah. Markasta oo aad arrimaha lacageed samaynayso, markasta waa inaad iska ilaaliso burcada dadka dhaca iyo kuwa qalin shubatada ee online-ka dadka ku dhaca. Website-ka Money Smart ayaa sidoo kale kaa caawin kara sidii aad ku aqoonsan lahayd burcadaasi, sidoo kalena wixii aad samayn lahayd haddii aad dareento in ay markaasi adiga ku beegsanayaan.
It's very important that if you're getting contacted about a personal loan to check the credentials of the company or the person you're dealing with.
Waa mid aad muhiim u ah in haddii lagula soo xariiro oo lagaala hadlo deyn qofeed in lagu siinayo inaad iska hubiso shirkadda ama qofka aad la xaalaysaa ama la hadlayso. Markiiba waxba ha ka ogolaan. Markasta taxadir, markasta baaritaan samee. Haddii shaki ku galana, caawimaad raadso oo qof weydii. Website-ka moneysmart.gov.au waa website ay dowladda federaalka ku caawinayso shacabka Australia.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.